Buganda busabi abazadde na buli akwatibwa ko nga kwotadde abakulembeze b'amadiini oba b'amakanisa kakasa nti banyweza amakulu agaze famire ez'enjawulo ate bakakasa nti omusingi ogusookera ddala gubeerera ddala waka wansi abaana bayiga empisa nga kwotadde ennono zaabwe abaana bakyali bato n'abavubuka bongera okubeeramu n'ensa kusinziira ku makensangi zino wamagwegono ne mu mbeera y'ekika ekyewaggulu bangi tebamanyi nnono zaabwe yadde mbeera mu bika mwe bawangaalira okusinziira ku Buganda agamba nti obulamu bulukufu we buli ddala butya bwe bayinza okutambuzaamu amaka abaana b'eggwanga gye balina okuba nga bakuzibwamu olwo nno eggwanga lyongere okubeeramu abaana bayina ensa kusinziira kwa myuka katikkiro owookubiri mu bwakabaka wa Buganda Robert Waggwa Nsibirwa ategezeza nti mu kaseera kano omama wasanidde okubeerawo ebintu ebikozesebwa bamaama babeere bankizo ddala asinzidde wali ako kanisa enamirembe munamirembe dayosisi n'ategeeza nti bamaama balina omukono munene nnyo mu nkuza y'abaana era y'ensonga lwaki balina okuba nga babakwasizaako nabwe kiti abakulembeze b'amadiini nabo bankizo ddala okakasa nti balambika abaana b'eggwanga nga bakula babalambika empisa ennungi ze balina okutambuliramu olwo nno kisobozese wamaggwa Obuganda bw'oboolyawo okwongera okutambulira ku mulamwa ogw'okudda ku nteeko ate abantu